casa.
Tano nane, kwa nini kesho? 5-8. Tano nane, yo, hatuko Paris but na ball. Ka PSG, I need a bad one kumbeba ka PSV. Kina nani kuseme zi streets, at least na jua sinyi. Some saji kumpena C. Hatuko Paris but na ball. Ka PSG, I need a bad one kumbeba ka PSV. Kina nani kuseme zi streets, at least na jua sinyi. Saiji kumbena C. Nime kam na kibliki usimes ni risky. Booking boy number one niki shoot my shot. Lazimi nge nditni. Ukirusha na rusha, ukirusha na rusha. Na kambaka frisbee. Young God ni ite bili. Venye na roga na die mi cheesy. Yo, na die ku win. Hima ni kam double. Distano nane, hiyo ni trouble. Materia na dura, maboya na smuggle. Ukilalo utapoka kwa jungle. Boy ni mrong, still bila rambo. Bando, baby, maadi sanangos. Fondish mresho kwa mpeleka nandos. Na die best trapper, mufanya afam. Kuna COVID na bado na chain. Tuko kwa jango kaki na Duane. Jumanji sindo ziko e game. Pambana ni hali yako stay in a lane. Kuna COVID na bado na chain. Tuko kwa jango kaki na Duane. Jumanji sindo ziko e game. Pambana ni hali yako stay in a lane. Kuna COVID na bado na chain. Tuko kwa jango kaki na Duane. Jumanji sindo ziko e game. Pambana ni hali yako stay in a lane. Kuna COVID na bado na chain. Tuko kwa jango kaki na Duane. Jumanji sindo ziko e game. Pambana ni hali yako stay in a lane. Hatuko Paris but na ball. Ka PSG, I need a bad one kumbeba ka PSV. Kina nani kuseme zi streets, at least na jua sinyi. Some saji kumpena C. Hatuko Paris but na ball. Ka PSG, I need a bad one kumbeba ka PSV. Kina nani kuseme zi streets, at least na jua sinyi. Some saji kumpena C.
Yo, tano nane, best trap of all game.